gudoomiyaha ismaamulka Nairobi ee caasimadda Kenya Mike Sonko ayaa xilligii la xirayay waxa uu la socday tareenka SGR-ka ee dalka Kenya kaasoo marayay magaalada Voi ee ismaamulka Taita Taveta ee dalka Kenya. Xariga gudoomiyaha ismaamulka Nairobi Sonko ayaa yimid kadib markii dacwad soo ogaha guud ee dalka Kenya Nuruddin Yusuf Haji uu saaka aroortii shaaciyay in si degdeg ah loo soo xiro gudoomiye Sonko si loogu qaado eedeymo ka dhan ah masuq dhaqaale oo la dhunsaday kaasoo gaaraya ilaa 370 milyan oo shilinka Kenya ah. Gudoomiye Mike Sonko iyo xubno kale oo maamulkiisa ka tirsan ayaana lagu wadaa in maanta gelinka dambe la horgeeyo maxkamadda la dagaalanka musuqmaasuqa ee Kenya. Wararka ayaa sheegaya in gudoomiye Mike Sonko markii la xirayay uu ku soo socday magaalada caasimadda ee Nairobi isagoo ka yimid magaalada Mombasa. Sonko ayaa muddo kooban ku xirnaan doona xabsi ku yaala garoonka diyaaradaha ee Wilson ilaa inta looga gudbinayo maxkamadda. Bilihii lasoo dhaafay waxaa soo baxayay dhaliilo kala duwan oo loo jeedinayay gudoomiyaha ismaamulka Nairobi Mike Sonko oo ku aadanaa dhanka horumarinta mashaariicda caasimadda Kenya ee Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.